much I love you. Yes, I've been done in banyo.
It is ghost.
Midnight. Kanifanya niwe crazy. Zezeta kila kitu kwake sijiwezi. Mtoto kibaby face. Ange kuwaga pombe nge maliza crate. Akinita minaitika. Japona pigwa vita nina mshika. Ata midnight simu anapiga. Kilele juu ya mlima na mfikisha. Anafanya niharibu bajeti. Mtoto mtoke na edeti. Black suiti, white dress. Tu wingu wingu ila bado mfuwa enyeshi. Akini misi wanapiga phone. Usiku wa manane mama komi. Mkiwa miti kasi baby komi.
Ata ukitaka kupigele mida ya midnight.
Midnight. Anapiga hata simu za midnight. Anapiga simu hata za midnight.
Watakoma, mama you look like a Madonna na koruma. Tanako hoi kana corona badombo na. Mahaba nje roi na wacho mana mwisho na. Wataji uwa kisa wifu ma.
Wakitaka ntaje jina moja ntakutaje wewe buu. So magari tuko toka enzi za mguu. Nguvu bila mahaba litawala. Marafiki wakasema menigeuza fala. Anafanya niharibu bajeti. Mtoto mtoke na edeti. Black suiti, white dress. Tu wingu wingu ila bado mfuwa enyeshi. Akini misi wanapiga phone. Usiku wa manane mama komi. Nkiwa miti kasi baby komi.
Hata ukitaka kupigele mida ya midnight.
Anapiga hata simu za midnight. Anapiga simu hata za midnight.
Akinita minaitika. Japo napigwa vita ninamshika. Ata midnight simu anapiga. Kilele juu ya mlima namfikisha.
Me and my baby. We pair. I love you so much, baby. You know. You're super done and banyu, baby.